Mozo Sabin Pumel and Bagulisum Yales. In Quandling put him Abang, it's a hamba, Mosunion, Kulunkul, your one and no move alamel. Gabala who cool and no wonder way in Lego, yes, Tisha, and we soon ballo to go up Kumbozum Kuleg. Hamba Yatum. Oh, and your lamuli, Pipara Gabes Lisa and Abes Fazan and Shahutan Dulna Seg. Oh, and Fagas Bogus are seeking Simesna Juli, Gobo Puga when Ababuelo eat him. Kazini yobhala ngithini mhla inkondlo ngifuna ongekho ingambulele eminye imbhalo nokungifiyela kube ebhlungu kimi ukubona isizwe sakithi sikhala ngokhula kodwa abalimi behlezi phekwa amageje xolisa xolele akuwena wedwa sonke siyabaza ubhlungu bokuba umpheme kumuntu okukhumbula kuphela amazi imnetha uyasinda dedele umona nabanye izinto ezinhle ziyabafanele bengisakhuza ngobukhonzi ithombe kwabakholwa ngokubona Indikimba yombhali ifika ngesimo somzimbo ophila ngokona.
A man.